Mungu fahamu kwenye stage. Time hapa na mlete kwenu msanii mnayempenda akiimba nyinyi mnalia J Melody.
Toke hata mara moja akilini mwangu, oh mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia. Nitakwambia how I feel, how I feel. Nitasema mimi, how I feel. Nitasema mimi. Na vitu vyako vinachanganya, oh. Unigusapo kuisha mwenzio, oh. You are magneto na nivuta hapo, tanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia. Moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja. Hizi hisia nitakwambia wife. Nitasema mimi, unanikosha, unaniwasha, unaliapa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unaliapa moyo wangu.